kundika omutima gwange naguwagwe kundika mpete omukwano tondeka obanzi omukwano gubera ngakapira kano ketuzanya futuboro oyo goyagara agenze oluusi byonagenda nabyo omukwano gubamu obubenje oluusi nawo gwa mukabenje ngati nange ngudde kukabenje akalavu kuluusi kwekoza kino kiri siriyasi omutima gwange gukuyayanira aro linatondeka omutima gwange naguwagwe tondeka mpete omukwano tondeka obanzi aro linatondeka omutima gwange naguwagwe tondeka mpete omukwano tondeka obanzi
Kwa nitondeka o